eshadile wengane umntane angihluphekile ngokuwezela awubheke eseshadile wengane umntane angingenaludi ngokuwezela awubheke eseshadile wengane umntane sihluphekile ngokuwezela wakho sesinemali emningi kakho awushebelezi ngimami zofashebelezi ngokuweze awubheke eseshadile wengane awushebelezi yena sofashebeleza nawe ngokuweze awubheke sesinemali emningi kakho umntane angingenalutho ngokuweze awubheke sesinemali emningi kabi manje Uyangami namjena namhlanje Uwezela wakho seshati yukina Uyangami namjena namhlanje Uwezela wakho seshati yukina Awushebelezi, ena sofa shebelezi Uwezela wakho seshati yukina Awushebelezi wemngama usofa shebelezi Ngokuwezela awakho sesinemali manje Awushebelezi sofa shebelezi Ngokuwezela awakho sesinemali manje Awushebelezi wemngama usofa shebelezi Ngokuwezela awubheke sesinemali manje
Yeah, I'll be there.